ZWAP.com. Hey, you're welcome to the Street Cage Entertainment.
Bolo Cairo.
Bolo Cairo.
Bolo Cairo.
Muchitira dara. Kuti mutitape pakamwa. Let's open my vera. Fulai demuli kuchigororo. Saturday mupaya nyova. Pasande muli na kuchechi. Fire, fire, fire.
Street Cage Music.
Fire, fire. Aliza kibodi, alijeti, aliza ofuki.
That's how you made it.
Fire, 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 palientri, over, 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 over.
Ajoke panja wa deki wa buwera. Kazi busa gulisa diragi. Ndiye anamitisa na magi. Pasta na pisto mubagi. Pasta na mungwala wa malaki. Anauchosa pamanzi mushaki. Kwaya master ni master kwa kazi. Na uja amosi wa pazi. Magician ni lelo angala preacher. Ule yosira kusandesku ni teacher. Mbare ya ufaringi ya beni. Kuponya mokoini notusa muteni. Bushe mungaende kumuamba emu.
God life for us sinners, what's your problem with you? Why are you trying to discourage me?
Kuguwa wakumwana mungoyo. Mucharichi wachosa na kamboyo. Mutima kufipa munga black soil.
Osho balagatoto.
Osho.
Oyo sister na spirit of rusty. Afunika ma prayers fasti. Obwele usiku pakati. Iyo demoni we casti. Mpingo mapaka wachakorwa. Nazija mfriti zoroa. Mzaka sala mchombo chanoa. Mchiramo kukonda mowa. Banki na bar muchechi. Baibo ndiye cheki. Tichenjele na weki. Wakwaya pa kukombo kama peki. Mwone kaori pachechi. Kansi ndimwe wa feki. Muguli sana dobu pachechi. Kansi ndimwe wa deki. Wapaka wa mwangwazi muchechi.
Lebrandi Gabriel, muna tinga kashinya. Anointing water. Na mabra na mapanti. Na tinga kwafu.
We mkundo shuti saransi mwi. Why I'm going to shoot this, sir? And this is a twiddle and drama? I don't like that. I don't like that.
Gakamba tini masetingi. Chigolo ndima youth maketimi. Waenda kuchechi mwapayapo bulingi. Kuchuka kuchechi straight kumatini. Sister Mary aimiana Johnny. Wela uone ungale mboni. Wakwaya wali bensoni. Wademija na weka weka mukomboni. Muchechi competition ya mafoni. Olo anaikali ringi Tony. Pakachepa tikuma na mumabloni. Pakafe busy na maponi. Pasande muone kaoli. Muli plaudi muli bena ngunzoni. Kwaya master ni king kumabloni.
Boy, kalore kwa fast na mfrendo mbisa wakwaya boy. Kalore kwa fast na time.
My boy, wawo manda kucheshi nga tushita vaso. Kenseni katayini.
Nga kwa enda naza mbisa na yo. Mwamusa vama zeti na yo.
Kulaye demuli kuchigororo. Saturday mupaya hangi over. Pasande muli na kuchechi.
Church is a carab kiwa buero. Osa carab kiwa waka karina.
Amen.
Waka kawagi cheshi. Wakwaya kaburu pagoro. Paboro kaburu. Tendao wakwaya. Tendao.
That's how you made it.
Tendao. Chifure katika wagi cheshi. Waka nama mpreka kuwa.
ZWAP.com.
I spoke as a corrupt change.